Kuva kera mu mateka kuvuga kwikondera
cyabagari kimenyetso gikomeye iyo umuntu yatabasanga akavuza ikondera ubumva gikondera wese yabangukiraga gutabara natwe umuze tuzamwe no kubabwira yuko hari ijiri itabaza itabarize inzu y'uwiteka ritini mu bambuke muze twubakira uwiteka nyiringabo nk'ubutura bwera ijwi rya wa mubyeyi wa benshi benshi mu bagize itorero ry'abadivantiste mu munsi wa karindwi umubyeyi remera benshi mufitanye isano na remera none umubyeyi wanyu aratabaza ati inzu y'uwiteka ikeneye kubakwa ibe nziza ngaho rero nimubanguke tuyubake remera yacu
Matafari, mimi wewe ni misumari
Abafundi na bayede nyabuna ni muse Muse remera, igombe yubakwe
Ahuri hose, ni uvi imuri
Tandiru kaguri tulatiawe, itekure
Kujira mbanya uda chikwa, itekure
abikorera
nabuye wese umva bihatiwe n'umutima n'amawe naze tuyubake
ikondera
ikondera iravuze nimuze dutabare
nimuze
imboro nisakare hose
remera remera
remera esitire cacu nimuze tuyubake
nimuze
tuyiheshishe mana yayubakishe umure n'iwacu Kigali, abawutuye bose mu mahema